pole shida ilikuwa ukinipatia, paka najuta mimi kwenye nyumba, mbona sina raha, kwa nilikupenda lakini wewe ukutosheka, ukamua kwenda kinyume yaletu yaletu penzi ma moyo wangu kaumiza kwa sana ma na dharau ulizo nionyesha ma moyo wangu kaumiza kwa sana ma na dharau ulizo nionyesha ndo mana
siwezi sema lo
siwezi baby
mana ulivo nitenda tosha siwezi sema lo Tosha, siwezi sema
love you,
baby.
Our love was so strong. Them days we were together. Na nilikupenda, sikutaka kukuchezea. Lakini wewe, ukajiona bingwa wa mapenzi. Mimi hapa, ukaniona sifai tena mpuzi. Doing that to me, baby, because you knew I loved you. And now you're crying, yeah, in front of me, baby, with apology. You can't be mine, nimesema, baby, siwezi. You can't be mine, nimesema, baby, siwezi.
Siwezi, sema, love
you.
Mana ulivo nitenda tosha. Siwezi, sema, love you.
Say it. Dream Nation.